tunulira routine immunization obo kugoberera enteka teka iyo kugema omusujja simanyo bamba nchivunude bulungi wabera we enteka teka echo echirino korewa routine echo luberera kan kusabula musiku watuuliriza
abatuuliriza abalungi mbalamusiza amanyanga bulijjo mukibi Haman okuvano mu Bikal Uganda Investments and Commercial Undertakings Company Limited nga tuli wamu ne bannaffe banna mikago aba Ministry of Health.
Mwete ngeenda kuuza ate mukibi wa Bikal ajja atya mu by'okugema omusujja naye era kankibuuze
webale nnyo enteekateeka eno tugiremeddekera tugitaddeko essira twanoonya bannamikago abasobola okuggusa enteekateeka ey'okulaba nga abaana baffe bonna basigala nga balamu era nga endwadde nnyingi nnyo ze tuzze tukubira obulango okulaba nga abaana babeera balamu oba nga abaana babagema endwadde zino ngenda kuzimenya naye bwe namala okuzimenya ate essira tugenda kuliteeka ku musujja guno oguleetebwa ensiri lwaki gwe tugutaddeko essira okimanyi bulungi omwana ng'akula afuna kye tuyita immunization card oba ekipande kwe bagemera endwadde ez'enjawulo omuli akafuba polio mulimu amakiro olunkusense mulimu tetenansi ennaku zino bagema obulwadde bw'ekibumba kye twaliyise hepatitis waliwo mizozi tukyogeddeko ekyo n'ekiddukano nno munnange ennaku zino bakigema omusujja gw'enkaka kye tuyita yellow fever lubyamira twaliyise pneumonia ne kkookolo w'omumwa gwa nnabaana oba cancer of the cervix kale endwadde ezo zonna zonna zigemebwa naye olw'okuba nti omusujja guno ogw'ensiri tuwangaala nagwo ate nga tugenze okulaba nti omusujja guno gusinga kutta baana bato era njabbawa njabbalaga ekifaananyi lwaki omusujja guno kakati tugutaddeko essira wakati wa buli baana 10 abaana 4 mu 7-8 bafa omusujja guno guletebwa ensiri wakati w'abaana 10 abaana 4 7-8 bafa omusujja gw'ensiri ekyo nno kiba kinene bw'ogenda mu malwaliro 70% abantu abali admitted bajja n'omusujja gw'ensiri baba n'omusujja gw'ensiri kati kaweefube ono alina ebintu bingi byatunuulidde tutandise n'okugema abaana abato okugema kuno kulina ebirungi bingi naye lwaki tutunuulidde abaana abato n'abantu abakulu bajja bagema ne tutandise n'abaana abato era ng'okugema kuno kye tuyita routine immunization tebakugema mulundi gumu kyekiri ky'obadde obuuza bw'ofuna dozi esooka bwe bayitawo omwezi gumu ng'ofuna dozi ey'okubiri bwe bayitawo omwezi omulala ng'ofuna dozi ey'okusatu bw'omala okufuna dozi eno ey'okusatu bwe wayitawo omwaka mulamba ofuna dozi ey'okuna ye dozi esembayo gye tuyita booster so okugema kye tuyita routine omuntu bajja mugema emirundi ena omwana bajja mugema emirundi ena kale nno ky'ova olaba nti tuvuddeyo tukubiriza abazadde kubanga tukimanyi nti abantu bwebagamba okugemesa abaana ayinza okujja omulundi ogusooka ogwokubiri n'atakomawo wabeerawo ebizibu bingi nnyo ebitangira abantu lwaki tebaleeta abaana kubagema oba lwaki tebadda kati liri eddagala libasoose okukuba bw'oba tokomyewo okufuna dozi yakubiri oba ey'okusatu oba ey'okuna kitegeeza nti tewamalayo eddagala eri dozi